waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalin wanaagsan, kulanti wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaanba. Halkan waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa Talaado, ay taariikhdu tahay 30 December 2025. Magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Qodobada warkan maanta waxaa ka mid ah: Premierka New South Wales oo ka dhigay takoorka dadka Islaamka ah oo sare u kacay dhacdadii Bondi Beach kadib; booliiska New South Wales oo iyana sheegay inay xireen nin lagu eedeeyey qorsheynta toogasho goob dadweyne; iyo qodobo kale. Haddase warkii oo dhan. Nin 24 jir ah ayaa lagu soo oogay in ka badan 10 dacwadood kadib markii lagu tuhmay qorsho uu koonfurta galbeed ee Sydney kaga fulin lahaa toogasho. Booliiska New South Wales ayaa sheegay in dacwadahaas lagu oogay kadib markii ay askartu maalinkii Axada weerareen gurigiisa oo ku yaala xaafadda Fairfield West ee magaalada Sydney. Booliiska ayaa sheegay in inta ay baaritaanka ku jireen ay qabteen daroogooyin mamnuuc ah iyo telefoon gacmeed. Dacwadaha lagu soo oogay ninkaas ayaa waxaa ka mid ah qorshayn fal dembiyeed, xadgudub hoob iyo daroogo, hogaamin koox dembiyeed iyo ridida rasaas ee qasdigeedu yahay in lagu dhaawaco cid. Komishinerka booliiska New South Wales Mal Lanyon ayaa sheegay in la filayo xiritaano kale oo dheeraada.
We believe that it was to be a target attack, and again, my credit goes out to the investigators who have worked tirelessly whilst we have been performing the amount of shifts that we have to.
Waxaan u maleynayaa in qorshahani uu ahaa mid bartilmaameed leh. Mar kale waxaan amaanayaa baarayaasha oo si daacad ah u shaqeeyay, xataa annaga oo ku mashquulsan hawlo fara badan, si aan u taageerno yuhuudda Australiaanka ah ee sida tooska ah loogu bartilmaameedsaday Bondi iyo sidoo kale bulshada inteeda kaleba. Baaritaankeennu ma joogsan doono. Waxa aan arki doonaa xiritaano badan oo ay samayn doonaan Strike Force Raptor iyo cutubyada kale ee xaqiijinaya ammaanka bulshada, ayuu yiri. Premierka New South Wales Chris Minns ayaa cambaareeyey kororka cunsuriyadda ka dhanka dadka Islaamka ah kadib weerarkii ka dhacay Bondi Beach, isaga oo ka digay in aan takoorka laga aqbali doonin gobolka oo dhan. Mr. Minns ayaa sheegay inay booliisku si gaar ah u feejigan yihiin kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya xadgudubyo iyo weeraro cunsuriyad ku salaysan oo lagu bartilmaameedsanayo xubno ka tirsan bulshada Islaamka oo ay ku jiraan gabdhaha xijaabka xidha oo saarna gaadiidka dadweynaha. Shaqaalaha ambulanska ee Melbourne ayaa sheegay in ay khaati joogaan kadib markii hadimayn lagu bartilmaameedsaday howlwadeennada safka hore. Ambulas Victoria ayaa sheegtay in weerarada lagu qaadayo kooxaha ambulaska ay bishii November sare u kaceen tira ahaan iyo halis ahaanba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa digniin u diray dalka Iran, isaga oo ka digaya inayan dib u dhisin barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaana uu sheegay in uu Mareykanku ku jawaabi doono xoog haddii ay sidaa samayso. Mr. Trump ayaa intaa ku daray inay Iran u fiicnaan lahayd inay heshiis la gasho Mareykanka. Mr. Trump ayaa hadalkan sheegay kulankiisii uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu kadib oo ay kaga wada hadleen joojinta dagaalka Gaza iyo arrimaha gobolka guud ahaan. Warkii Talaado intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.